na pesa kidonda. Cheki demi yako na kutoka. Wananitanga Maradona. Jumu wakata nikisonga. Usipandishe mrembo boda boda. Yondo sikia mwisho utamwona. Usiulize kani ligonga. Niulize kile niliona. Ai, akia mama na sare dry fry. Na kupigana bila munda. Vidole mbili weka pisa. Izo zingine weka inside. You know I pull up like a G. Shorty ameweza, she's a free. Hakunanga kitu ya free. Nagusa nina kani real. You know they love me for the life. Bebe Illuminati kumbe life. Unasema ni bangi kumbe life. Top team in the big propeller. Hada big ime jack what the rise. Nena clap, nena clap, nena clap. Nena clap, nena clap, nena clap.
Maisha fiti na marafiki tunaungua. Nasi cheating kama wifi anajua. Mziki ailipi bas ni vipi ni na ganji. Shikati kiti ujo uone vile kwa mike inachafua. Kikulacho ndo yo hapo inakusumbua. Tunajua ni bibi yako kimwanika tunaanua. Bidi jasho ndo yo ndingo tanunua. Otherwise piga kalesa na ikikumo nezazua. Twende lifestyle kuna wenye na wawasha. Last time tulikata kuperform Naivasha. Ndani ya 110 ni na wapita kaza naska. Ni kwanga wanted lakini saiwa na nitaka. Sinifania vile hit song imefanya msupata kekunizalia. Swali kubwa na juliza mini chalia. Tuwezi sema juni halia. Na spendi mapicha. Kwai bila filter. Super woman nina feature. Bien wanga mziza. Kila label kila design. Na spendi mapicha.
Maandamano, maandamano. Wamepandisha bei ya avocado. Cheki kaime iva finya kapiano. Promoter pana leta zogo kabla shandi lipe full price. Aba duniani mikona one life. Zinga lazima kwanza baptize. Kwenye unginye mikona half life. You know I pull up like a G. Shorty ameweza, she's a free. Hakunanga kitu ya free. Nagusa nionekani real. You know they love me for the life. Nite Illuminati kumbe life. Unasema ni bangi kumbe life. Top team in the big propeller. Haga big game jack what the rise. Nina clap, nina clap, nina clap. Nina clap, nina clap, nina clap, nina clap.